Jerry's Room MV O9 My Bestest Manson Selector
Vile mambo iko understanding Tunaishi now, tunaspending Na waki pick a step or tunastudy Siachi get nation now
Tunaishi now, ki bossy Ki jammy daddy, ki pumpy Ki askari, ki bossy Ki jammy daddy, ki pumpy
Guy ana acti, jama wana fakti Mtu ina sachi, wadak wana machi Pictures ina acti, buti suti kaki Gia pale kati, mwendo kasibasi Jibu bila question, do kupe attention Kujifanya mtuaji sana, wukipewa no thanks Oh boy pretender, soja kwenye revenger Tunalei kwenda, mungiki kwa defender Wana sema no excuse, atunanga kintroduce Which way you choose, zoom in on a view MC na piga mbio, wapi maji mina kill Play guy open door Wape hope wenye mbio Play fair utafu na pepo na true pembe jail Wana paliwa na huku wana kaliwa Wana uliwa na huku wana zaliwa Wana chekewa kapu hapu wana baniwa Oh kinafiki sindo tunaishi kinafiki Our people complain sana uki wa smarty Nisha jito kubi na damu na favor spati Na cheza chine mini daddy na play party
Vile mambo iko understanding Tunaishi now tunaspending Na wakipiga step tunastudy Siachi get national
National Ki bossy Ki jammy daddy Ki pumpy Ki askari Ki bossy Ki jammy daddy Ki pumpy Ki askari
Vipi unatamani kusema Na ujui kitu kakimyo Sibishane na majitu mwitu msitu Kama mbwa mwitu na jie ulefsi na kitu Ila voko yangu zaidi ya kitu Never flow shida tupu Baby sinataka nizikune kani mizi mwagio pupu Wanakunja wanadata mina kula supu Na mapicha picha tafsiri ya rufu Alafu ukinichukie you won't get none Sijali ukinivimbia kwani wet none Now tupo kwenye njia we got more plans Wambino toto adogo that is not done Wanasema ukitaka kumuwa nyani Simtazano soni basi minamuwa face to face Na anioni leki sizo tuneshi nao bonga dimtoni Sina muda tana baby only money
Vile mambo iko understanding Tunaishi nao tunaspending Na waki pick a step tunastudy Siachi get national
Tunaishi nao ki bossy Ki jammy daddy Ki pumpy Ki askari Ki bossy Ki jammy daddy Ki pumpy